55 ku Manchester. Mr. Covid ya Palupaki champion. Rade boy original supporter. Sauti ya watu, 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 haitaki tarabu, inataka singo, haitaki mnanja, inataka bako, haitaki tarabu. Inataka singe, haitaki mnanja, inataka bako. My talk time, wapo kwenye hezi na nonore. Tupo kwenye testi na new vision. Wapo kwenye kombi about the token. Tupo kwenye just because them city bring the zetu. Tuna kifuwa mbele, new chapter na ndika maafalo pita kwao. Sona shifi bandalo jenga wao. Wakibugi sepu mekula kwao. Watongana nami oke watashiba nao. Everyday mishe mishe, no time for happy. Makulala kupo sulize na kula wapi. So mimi, jafanya shajabu na buta shati. Hili kuwa wapi sangapi. Majibu sipati na kaza kama natila wapi. Toma na tuna download application. Kisa tuna waka busy information. For now tumesha pata connection. Kulabu you to the first letter caption. Kwenye nyumba kobe na tuna voice kama jongo. Na wapenda watu lakini ya wanipendi. Lakini ya wanipendi. Sana ndo imefanya niwe luva kiwa sasa. Anaza boko na anda new chapter. Karibu ni wafungulie kulasa. Step by step zami wa mabao. Piti panda shuka unga unga daladala. Watu kuna lasa kasokota kipala. Usipaji tuma mse, utatuma mse. Kungu za pombe mse, mambo ya weuke. Pate marina watoto mwito pedeshe. Pombe za beche, kichwa moto mse. Nisha kunya kikisita usini tebeze. Usini tebeze.
Achanti bebe Nesma.
Maji 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 maji. Donde pare maje 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 maje. Tuende kukijugo, egambe baba mudi. Wanangu wa sopante, emeneja dashi. Tuende po, enakubali sana sata zari ya mwentani. Eosakide, ebali ya kei. Ebaba telesia, emaisha ndege. Tuende po, nakubali sana baba fadi. Tuende po kledibo, enakubali sana. Zapo iso, waku Manchester. Saba mkatoliki, kishantu. Kishantu.
Ra! Chuck yourself.